at the boy.
They call me burner.
Splat nams.
Now you they make me sit down, they sing this song. Da 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 da. You come they make me feel like I do you wrong. Jaga jaga. If you want time, I go give you more. Jara jara. Today today, you go give me love. Sawa sawa. That's if you walk on my best, now my dude. One paka, one anita. Answer. When a boy, I talk to kill a say. One paka, one anita. Answer. That's if you walk on my best, now my dude. One paka, one anita. Answer. When the boy, I talk to kill a say. One paka, one anita.
Adekaburu kwa Mandela. Rudi kwa bibi kinondoni. Ambalulu kunja dela. Mwanangu gigi simuoni. Aje.
Aina ma.
Mama.
Aina.
Baby shot them.
Ainama.
Hey. Onyesha ulivofunzwa.
Ainama.
Go down baby.
Ainuka.
Give it to them baby.
Ainama.
Hey. Ruksa kutunza. So sura so shepu. Nini kimona tabani. Hivi sinura sepetu. Ama ni mwite jina gani. Baby gaya badikila. Mwendo kama katapila. Migu ya pombe tequila. She the best in my mind. Pamutuba Congo kabila. Madongo lunyamila. And she so sweet vanilla. She the best in my mind.
Oh oh oh.
Nobody sexy like my baby. Tena mwepese kyo kwa bedi. Adekaburu kwa Mandela. Rudi kwa bibi kinondoni. Ambalulu kunja dela. Mwanangu gigi simuoni. Aje.
Ainama.
Mama.
Ainuka.
Baby shot them.
Ainama.
Hey. Onyesha ulivofunzwa.
Ainama.
Go down baby.
Ainuka.
Give it to them baby.
Ainama.
Hey. Ruksa kutunza.
Oh yeah, god damn. Toto nya upoli. Anavimacho mlegezo gololi. Katika game. Funga tu goli. Atumaliza kimchezo kai goli.
Kirima, kirima,
anda kirima.
Baby kirima, kisima, kisima,
anda kisima.
Naingia kisima, nizame mpaka chini. Ebo, yani katoto kachafu kama bata. Na mina kafanya ndafu na kanata.
Salamu zende kwa Wanjara. Doni masha kitasa kwenye bunyeru. Wambie Simba kacharara. Anataka msambwanda kwa buku jeru. Aje.
Ainama.
Mama.
Ainuka.
Baby shot them.
Ainama.
Hey. Onyesha ulivofunzwa.
Ainama.
Go down baby.
Ainuka.
Give it to them baby.
Ainama.
Hey. Ruksa kutunza.
That's if you walk on my best, na madu. One paka, one anita. Answer. When a boy, I tell you, let's say. One paka, one anita. Answer.
That's if you walk on my best, na madu. One paka, one anita.
Simba, my vision, nita. Shame, bile madem zao na wakita.
Yes, sir.